Daniel 3 verse 1. UNebukadnezar inkosi wenza isithombe segolide. Ubude baso babuyizingalo engamashumi ayisithupha. Ububanzi baso buyizingalo eziyisithupha. Wasibeka ethafeni laseDura esifundeni saseBabheli. Verse 2. UNebukadnezar inkosi wayesethumela ukubutha izikhulu nababusi nezinduna nabahluleli nabaphathi zikhwama nabomkhandlu nabameli nabo bonke abaphathi zifunda ukuba beze kwahlukaniselweni kwesithombe uNebukadnezar inkosi asimisileyo. Verse 3. Khona isikhulu nababusi nezinduna nabahluleli nabaphathi zikhwama nabomkhandlu nabameli nabo bonke abaphathi zifunda babuthelwa kwahlukaniselwa kwesithombe uNebukadnezar inkosi abesimisile bema phambi kwesithombe uNebukadnezar asimisileyo. Verse 4. Kwase kumemeza ummemezeli ngamandla wathi, weni nabantu nezizwe nezilimi niyayalwa. Verse 5. Ukuba ngesikhathi enizwa ngaso ukukhala kwecilongo, negekle, nehabhu, nomqangala, nogubhu, negemfe, nazo zonke izinhlobo zokubethwa, niwe phansi nikhuleke esithombeni segolide, uNebukadnezar inkosi asimisileyo. Verse 6. Ongawi phansi akhuleke, uyakuphonswa ngaso leso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Verse 7. Ngalokho, lapho abantu bezwa ukukhala kwecilongo, negekle, nehabhu, nomqangala, nogubhu, nazo zonke izinhlobo zokubethwa bonke abantu nezizwe, nezilimi bawaphansi bakhuleka esithombeni segolide, asimisileyo uNebukadnezar inkosi. Verse 8. Ngalokho kwasondela ngaleso sikhathi amadoda amaKhaledi ahleba abaJuda. Verse 9. Athatha athi kuNebukadnezar inkosi, mana njalo nkosi. Verse 10. Wena nkosi ukhiphe isimemezelo sokuba bonke abantu abezwa ukukhala kwecilongo, negekle, nehabhu, nomqangala, nogubhu, negemfe, nazo zonke izinhlobo zokubethwa bawe phansi bakhuleke esithombeni segolide. Verse 11. Nokuba ongawuphansi akhuleke aphonswe phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Verse 12. Kukhona amadoda abaJuda owabeke phezu kwezindaba zesifunda saseBabheli, oShedrek, noMeshek, noAbednego. Lawo madoda nkosi awawunakanga, awakhonza unkulunkulu bakho, awakhuleka esithombeni segolide osimisileyo. Verse 13. Khona uNebukadnezar wayaleza ngolaka nangokufutheka ukuba kulethwe oShedrekhi noMeshekhi no-Abednego, base beletha lawo madoda phambi kwenkosi. Verse 14. UNebukadnezar wathatha wathi kuwo, kungamabomu yini Shedrach noMeshachi noAbednego ningakhonza uNkulunkulu wami, ningakhuleka esithombeni segolide engisimisileyo na? Verse 15. Manje uma nilungele ukuba ngesikhathi enizwa ngaso ukukhala kwecilongo, negekle, nehabhu, nomqangala, nogubhu, negemfe, nazo zonke izinhlobo zokubethwa, niwe phansi nikhuleke esithombeni engisenzileyo, kuhle. Kepha uma ningakhuleki niyakuphonswa ngaso leso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Ngumuphi lo uNkulunkulu oyakunikhulula ezandleni zami na? Verse 16. OShedrach noMeshach noAbednego baphendula bathi enkosini, Nebukadnezar, thina sidinga ukukuphendula kule ndaba. Verse 17. Uma kunjalo uNkulunkulu wethu esimkhonza unamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. Yebo, uyakusikhulula esandleni sakho Nkosi. Verse 18. Kepha noma kungenjalo, makwaze kuwe Nkosi ukuthi asiyukukhonza uNkulunkulu bakho, singakhuleki esithombeni segolide osimisileyo. Verse 19. Khona uNebukadinezari wagcwala ukufutheka nesimo sobuso bakhe saguquka ngawo Shedrach noMeshach no-Abednego. Wakhuluma wayalezwa ukuba isithando somlilo sishiswe kasikhombisa ngaphezu kwalokho kuke kwabona sishiswa ngakho. Verse 20. Wayeseyaleza amadoda anamandla asempini yakhe ukuba abophe oShedrach noMeshach no-Abednego abaphonse esithandweni somlilo ovuthayo. Verse 21. Aboshwa-ke lawo amadoda egqoka amayembe namabhulukwe nezigqoko nezinye izingubo aphonswa phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Verse 22. Ngalokho ngokuba isiyalezo senkosi sasicindezele nesithando somlilo sasishisa kakhulu, ilangabi lomlilo labulala lawo madoda abakhuphula oShedrach noMeshach noAbednego. Verse 23. Kepha lawo madoda amathathu oShedrach noMeshach noAbednego awela phansi eboshiwe phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Verse 24. Khona uNebukadinezari inkosi wethuka wasuka wakhuluma wathi kwabomkhandlu wakhe, angithi siphonse amadoda amathathu eboshiwe phakathi komlilo na? Baphendula bathi enkosini, uqinisile nkosi. Verse 25. Yaphendula yathi, bhekani, ngibona amadoda amane akhululekile ehamba phakathi komlilo, awachithwanga, ukubonakala kwesine kunjengendodana yawo uNkulunkulu. Verse 26. Wayesesondela uNebukadinezari emnyango wesithando somlilo ovuthayo, wakhuluma wathi, Shedrach noMeshach noAbednego, ninazinceku zikaNkulunkulu ophezu konke, phumani nize lapha. Base bephuma uShedrach noMeshach noAbednego phakathi komlilo. Verse 27. Izikhulu nababusi nezinduna nabomkhandlu wenkosi babuthana babona lawo madoda ukuthi umlilo awubanga namandla emzimbeni yawo, kungahawukanga lunwelo lulodwa emakhanda awo, engaguqukanga amayembe awo, lingasondelanga kuwo nephunga nje lomlilo. Verse 28. UNebukadinezari wakhuluma wathi, makabonge uNkulunkulu wawo Shedrach noMeshach noAbednego othumile ingelosi yakhe wakhulula inceku zakhe bezimethemba, zaze zaguqula izwi lenkosi, zanikela imizimba yazo ukuba zingakhonzi, zingakhuleki uNkulunkulu noyedwa uNkulunkulu wabo kuphela. Verse 29. Ngalokho ngikhipha isimemezelo sokuba bonke abantu nezizwe nezilimi ezikhuluma okungafanele uNkulunkulu wawoShedrach noMeshach noAbednego ziyakuhlahlelwa, izindlu zazo zenziwe iqhuba, kuba kakho umoya uNkulunkulu ongophula ngalendlela. Verse 30. Inkosi yabaphakamisa uShedrach noMeshach noAbednego esifundeni saseBabheli.